Black Market Records. Yeah. Brr. Yo, Mr. Nan. Yeah. Spini Odoba kwa cup ni kegula na rangi espresso. Ongeze ya rivers, ngiba, nipinga, tuko zima. Radish, radish, 6 in the morning. Radish, radish, kabla ya saa sita.
Zima bass, radish ni matisha.
Nasema sijipendangi, toma na hunipeangi. Heri nivute bangi, kushinda kukua na manzi. Nasema sijipendangi, noma na hunipeangi. Heri nivute bangi, kushinda kukua na manzi. Papo kamchusi, tamu kamchusi. Something on around then fupi, yeah. She's a baby boy, I'm choosy, yeah. Tell me why you acting stupid. It is enough of love, I just wanna fuck. Nakwambia I'm like one of those. Missy die mambo cumbersome. Welcome here if you want a
plan. Spini Odoba kwa cup ni kegula na rangi espresso. Ongeze ya rivers, ngiba, nipinga, tuko zima. Radish, radish, 6 in the morning. Radish, radish, kabla ya saa sita.
Zima bass, radish ni matisha.
Pale nyuma mtani charges wanakula shida. Wajali jua kiroma bora tu zimewashika. Life imetupiga, we wasn't prepared. Tuki break down, nani ata repair. Kila siku zetu wanza na dua. Tukisema basi waga inakua. Beat washa drop tunachachisha. Tumezoza tangu saa sita. Nasema sijipendangi, noma na hunipeangi. Heri nivute bangi, kushinda kukua na manzi. Nasema sijipendangi, noma na hunipeangi. Heri nivute bangi, kushinda kukua na manzi.
Spini Odoba kwa cup ni kegula na rangi espresso. Ongeze ya rivers, ngiba, nipinga, tuko zima. Radish, radish, 6 in the morning. Radish, radish, kabla ya saa sita.
Zima bass, radish ni matisha.